Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Fili damle to ɓoggi jangde Farou Halo Mamadou Sama Sibou Diam Nial Sakraba heeɗiɓe. Leydi Mali ndi holliti mbenno yo ministre hoota gilla no yaawiri fof nden no ministre humni ɗo gollidal hakkunde leyɗe Abdoulaye Diop mbenno haali ɗum hannde yesso conseil sécurité ONU. Leerju seeɗen heddani en banggal campagne ŋaji ɗi le journal meɗen e meman mben haalandule cakkitiɗe mben fadde wuteji ɗi sappo e joliɓe hewɓe majjuɓe ɗum tawka le mben mutugol pinasi ñande alkamsare nde nokku goɗɗirɗo gourmare rousso kiloji joyyi ɗin woni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe aljumare sappo e jeegom juin 2023 bisimilla sagraɓe. Gouvernement Mali yeddi mben ɗati dabreji tati gonɗi le tongade MINUSMA ɓe andini ɗum mber le talkuru ndu helloji joyyi humpitandu ñande sappo enayi juin 2023 ɓen fa hannde e le nduɗo talkuru laamu o woytike ɗeɗo toɓɓe le tongade ONU e dow Mali. Adama Amadou Haydara wonko heɓani keɗɗo fo sango Oumar Wagalu.
Ɗum fuu ɗum waran yowa dow golleji tati ƴewtade yollo hono maggal pat en kippoɓe kufunaji bulo bulaji ɓe kaani ɓeydirede no golleji mabɓe kaani waylitirede kañum fa yettoɓe darno darde ko nayiri banggal politiki. Ɗiɗo haalaji kanko secrétaire général fed des nations unies ɗe o haalno le lewru janvier ƴaɓɓi noon du le majjon gouvernement leydi Mali ndi holliti wiide no ministre ma worino ɗum ƴewte ila hitande 2013 koɓe natano le nokku o fa paabo leydi Mali ndi ko nayiri banggal ndenagu e cakkodu fati guɓe ɗe gaɗa torraji. Laamu leydi Mali ndi holliti duuɓi sappo koɓe mbaali le nokku o ana hani ko golleji mabɓe ɗi ƴewte ñalawma hannde hoɗuɓe golli fa hannden laamu leydi Mali ndi holliti wiide jaɓanayi tongande nde fed des nations unies yaltinino tongande ɓamde capantati e goho lewru mars yettade goho lewru juin hitande 2023 le ndeɗo tongande ɓe kolliti wiide yimɓele hewɓe haqqeji muɗen jaɓɓale leydi laamu koɓe leydi Mali ndi ɗo golli oɗo golle.
Gouvernement Mali darda ministre hoota no ɓuuri fof yawde ɗum kaɗo haala Abdoulaye Diop waɗi ɗum yesso kanko ministre komani ɗo gulle hakkunde leyɗo waɗi ɗum yesso nations unies nden yo wattu hoti humpitigol aljumare hannde tongande kala lebbi tati ONU dow leydi Mali. Keɗɗana fasango Oumar Wagalu.
Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions.
Wala fu ko min biyata ley hen so wana fedde nations unies nde watta hakkille duuɓi sappo ko fedde ministre nde waɗi ley leydi Mali ndi wala fu koɓe nafi ko nayiri banggal ndenagu wala fu ko min jaɓanta ley hen du ko nayiri banggal anniyaji anniɗi ɓamede ɗi ministre ana e ko ɓeydi tiɗallaji ko nayiri banggal jaleñi ɗi wala fu ko heɓa e golleji mabɓe ɗi ko nayiri banggal no ɓiɓɓe Mali fukkani natirde damal gotal jeltira damal gotal ɗumne wala fu ko gouvernement on dartata so wona ministre yoppo nokku o ka leydi Mali ndi gollidal e nations unies
coopérer avec les nations unies dans cette perspective
sakiraɓe mato hakkillaji mo dukka warin bonga bem am Facebook kadi Twitter.
Keɗe kabaruji waltigol nugal caral ngal dow studio tamani
humpitinde fa faamu heɓe
kalden fa pamre
studio tamani
ana faabodira e kabaru référendum 2023.
Imadraji kabaru campagne mbiyan timman kikiɗa ko ɗum wakatu mbiyan hande aljumare hannde wakatu minuit nden no fadi nden kamɓe jaɓaniɓe kamɓe calniɓe ngal ɗon ndugal sariya nagode im fa hande imadraji yalla dardude yimɓele mabɓe hinnade sago mabɓe nden no e banggal kamɓe caliɓeɓe kay ñande aljumare nde misile kewɗo haal muɗum memama nden no kanko Lali Tangara wonko heɓen kene fostango Marawagalu.
Kanko noddirteɗo Aboubacar Sidiki Fomba gonɗo le fedde mbiɓe jaɓini nuygal sariya kesal ngal o hollitinoɓe teniri yimɓeɓe no o weltiki sanne saabi de ɓe jaltini yimɓeɓe le leydi ndi fuu jaɓana nuygal sariya kesal ngal le majjo o wiɓe gaɗi dardeji mawɗi kañe conférence ngaji fa yetto yuddude journaliste en kañe ko nandi e muɗum fa hande oɗo gorko o hollitiɗe yimɓele mabɓe jeehi nangode quartier muɗen du yalla ana goto kanko Aboubacar Sidiki Fomba o o wi malinke fuu hana heddinde hoore muɗum caggal no nuygal sariya kesal ngal wurri kamɓe mbiɓe jaɓana e nuygal sariya ngal du ɓe kollitide ɓe gaɗi imadraji mabɓe tawede wiide ɓe kayfi laamu o wattu joni o haɗude yoga e golleji mabɓe fa hannden alsilame woɓɓe mbiɓe jaɓanayi ngal ɗo nuygal sariya kesal gaɗi wajuji muɗi aljumare hannden ɓe mbi yimɓele mabɓe fati jaɓana ɗiɗo golleji.
Weltingol nuygal sariya le laamorɗe me
ndenno fa hannde banggal ngal ɗo nugal sariya mbeen lekkede leydi ndi ɗum aljumare hannde imadaraji timmoto ndenno ko hunndi waɗata joni yo ficugol carte wote ɗe kañe ɗum famingol kamɓe yimɓe bureau ŋaji wote ɗe Aboubacry Agmamoudine yataramo ko heɓen keɗɗo fo sango Alsisi.
campagne pawido e teenugol jamande fa holitaa ko woni wi mudum bangal nuygal seria herni lead amende warta fa jodo do mudum o golleji mudum mata masanne an songoto parti mo noddirta mouvement patriotique pour le renouveau MPR nardi honorable mudum yalta fa heewi holitaa wiide jabani nuygal seria o yuwaruto asserem fa yotto gorbe fa ardo bureau ngaito woteji watte temdere chapan jena yon woni jottinbe jande mu en pawido e do hono woteji pawide nuygal seria o warta fa landinire bajangara to do ardibe bala societe civile nokko o landini to majere mudo en monde aljumande fa narda yimbe fu gombe le region o yalta holite a wida jabani nugal sariya o sapo jeti le rujo en garorndu so dundu betike hokkugol kartal bal woteji warta fa wadire ana wondi jokitar le gal lorde kawtal mawdo goddo fa holita wida jabani nugal sariya o kanyundu landinama alkamsar bittine kayito andine tan wida wala fu imadara goto bangal yimbe le kolitibe wiide kamin en ka jabanayi ngal do nuygal seria mata do lido nukule
ko sabi chuboda a jabi ko sabi chuboda a jabayi
ido de ga holti jabayi den no holti wi no al hala lidni wurjuni hana fe nuygal seria ngal meme mamadou lamine jara secrétaire général ido de kulkur won ko handi lali tangar ke dana fasta ngal sisi
référendum là ne répond pas tellement aux critères parce que
odo référendum dati kewdi wonle mako di jokka kano haani jokirede kulleji kewdi fu wonle hen di min jabanayi tun sabiso mi bami anniya wiide min gotanta nuygal seria o himmeji amem hunchana ka hore le hen beedade dun do rafinde na ko o ana nukule kewde le lidi amendi di ma ko lidi amendi wana ko hewta nukule de fu nuygal seria hitane 1992 o holiti wiide so njido witere na du so njido waitere wajibi kina malin kobe ko woni wi mu em hisale him nuygal seria o ko wawa yare ciagal mudum ko fu wala do parti UDD o ka holiti wi le jabana e
notre niveau du UDD on dit non
es jogi hala
kambe gambe golobe le broji wotobe darani mo ana momi sonne le labal woteji denno hono edo fufu subete kanko maître mustapha cissé horo mi halmudu kedan fastango sita sribe
les missions que nous avons
hejabe amen pemen neli yehi lamorden ana wonde e golidede e horebe fedde ejne le lamorden golleji mabbe ko naare yo subade yimbe andume de kabaari wotingaaji holita jamaare honande wotingaaji han wadirede me wi be chubo yimbe waabe winude ma waabe jangude binni ngame yamirbe tan be chubo yimbe andube sariyaaji honen wotingaal wadirte li watti joni nelam amen mo tam hollite amen yimbe be chubibe fu ana wa jangude ana wa winude du binni be do wawi wadde di golliti be halfinte ko naare bangal di wotingaaji du soni di talki winirama ne wodiri ana fa bo menendu wadde golle amene men moyirnos do ana sabo du jaabi ci lobbi hebe taggeddi fu wala e mudun sabu so gollal nga wad amna wodiri geddeli nukkuti woti watte don jaabi on torta fu tawdaaki le mudun
pour la compilation des résultats
lilam tumtu honda wiri himbe sappo joyo ma e jolike jetto majji ndano dum do yo takama tagal yulgol finance be nanno be lumi wonno modo ibrube rarusso yadi jiri lilam tumtu dano hulta wiide dum do wadi wattuma mo hendu modu imike e nyande aljumare nde wonku ben daka ben sebe mamadou hamukuy daka ceddo mamadou hamukuy ndano kambe heddibe be kay irama ndo to nokku rusto ñandi aljumaare def fa hande li mbeen kabaru di fantande wiide saabi nugal mbeen wute nugal salaande allah sappo jetti juin si yo tabani hertana no hirtobe ben yejoji ben woni journal gila lo do 8h ben 13h no goddo wontu e fayata 17h ndeno grand dialogue dun wattu 18h15 dun do fufu ben wadate do radio ji jokkondirdi e amen di dan bangal landal bak kambe leedi men yimoto kambe yimotobe kanyi dun muslim be ngodi imadraj denno le jangnira yogaje wulta wiide jande yidi ngadama demde jande ngadama fatimi non soobe le ko holti wiide e be ngondi e jawtade fadde fudugol do imoji di umar wagol keba heba ne kedda fo sango kanko alcisse
bande bangi nano mayo ngo fanjottuda bangi nyaamu mayo ngo ko heewi cuudi janginirdi gondi ton di fur tilike heejoji muudun en won wondube e fillitade ko jangini ko jaati yalla sukabe an beede famde Abdourahman Mayga o proviseur lycée Mamadou Sarr
yade matière
ngaji kewdi won ton di ni timmini heejoji muudun fu hitane hikka murtireji kewdi mataaka yewdato monsieur mbe to fayetto jangintebe hoore ni jikini jike lobo wiide Mamadou Sarr paaso be muudun waran heewdi hikka
kamɓe waɗoɓe gonɗo imo golde ɓe gondi e landinade, woɓɓe ana gondi e satade jande muɗum, woɓɓe dana gondi e timtade.
E
wakkati jon o ka exercice ngaji ni min gondi wadde, miɗen gondi ɗum ɓamde leçon ngaji amen. E wakkati jon o ka miɗen gondi timade leçon ngaji amen ɗi min gaɗi, miɗen gondi wadde exercice ngaji ɗi.
Miccitiɗen wiide bac fuɗɗan le 19 lewru juin waroru ndu.
Sectaɓe ɗo hen nettimata kaɓe min journal amen min hande antuna mbawi sade foof humtade ɗum dow jamma banggal trans ɗen ben numéro 37321 yewtere jamma ɗo ɗo mbawi hebde ɗum application Play Store ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine.
Weltingol nuygal sarial kessal leydi men ndi ana waɗa 18 juin hitande 2023 ɗum yo wakkati yo neɗɗo ana hani hollude leydi yankakumu
bare kedde e genka moɗon goɗɗo ya suɓoyo immaɗe moɗon jalte fa heewa tawɗenne ley cuuɗi meɗe gotirɗi fa cuɓiɗenne ko woni hakkille meɗe.
Suɓade ɗerewol danewol woni a jaɓi, suɓade ɗerewol boɗewol woni a jaɓayi.
Caggal kartal gotirtengal aɗa wawi fabotorade karte goɗɗe kasen ɗe leydi meɗe andani.
E karte goni karrante, passeport, carte nina, carte consulaire, cartal donnirgol mobile, cartal militaire, kañum e cartal foftere golle civil na militaire.
Sijo tamani e golidi mudum fuf
ana paabo weltingol nuygal sariya 18 hitane 2023. Sijo
tamani magasin o hel kaɓe ɗum woni magge ko ɗumin ana wewi dow kabaru mbiyen lumu nangol lumoji leydi ndi ndenno min e sita sidiɓe faccintina ɗumno sakiraɓe keɗɗe yo en kiire jaam. Ewi nannoɓe lumo yogaɓe les région ngaji Bagnagara Yelimane e Sikasso remoɓe nawtorto sanne ɗiɗo lumoji ɗi huccande hoore kassitine mabɓe kewɗe
sukujo nafaka ca
cottuma kulle amen remeteɗi ni lumol ana faabo amen, mi heɓame faabo waɗɓe amen ɓamɗe Moussa Kadji galle misali watti fuusa heeɓi kalse seeɗan ana wawi faabade joni suudu ma, saabu ko hee e meɓɓe wala boɓɗe ɓamɗe kunkoji galle ɗe samoji ɗum ana wawi limde kulleji mooɓa fota hono duuɓi tawa heɓaka cotta ɗe sa wadde ɗi kulleji lumo ana wawi cottireɗe samoji waɗgon ɗi lumoji hannen ana faabo nen nde golleji amen ɗi
kulle jo a kapsa ɗone.
Ewi kanko dunke keɓe Abdoul Karim jamutene ɗeɗo kawrute ɗe yo ɓuuri fof wattu yeeyugol ɓiɓɓe jalo ndemoɓe ɓe holti wiide ɗum lumoji ɗi ɓurata hewde noon ɗum fof gonɓe le kiraduji ɓe ɓurata nawtorade.
C'est l'occasion pour
ɗum ana naato saabe remoɓe ɓen heɓa sonna ñameriji mumen, sa ko ɓuuri hewde fof a tamɓe remoɓe ana jooɗi nokkuji to usine ngaji wala ana tiiɗi ɓe heɓa ɓe yetto gelle mawɗe ɓe waɗa cogguji mabɓe noɓe moyirnoon, saabi tiɗalla ana e connugol ɗi kulleji ɗiɓe remata caggal muɗum fewi naɓude ɗi kulleji leggelle moɗo ya cotte kalsi mum ana heewi sanne lumoji watteɗi leggelle pamara an naato saabe ɗu ɓe heɓa ɓe cotta kulleji maɓɓe ɗon yaade gelle
moɗoeurbain
madame Touré Rahamatou Bagayogo e nuhum sidiɓe ɓe golloɓe mairie Sikasso e Ségou ɓe holti wiide ɗiɗo lomuji ɗi ɓeydade keɓal muɗum yo nokku kawrute ɓeygulliden kaku e finatawaji
la mairie ne tan pas
mairie ngaɗi kayen ndu keɓal muɗum e kulleji cotteteɗi heɓete kayenle lumoji feyi leeɗe ma ittidirta keerol ko heewi muɗum yimɓe mumen ana wara lumo Sikasso ɗum ana naato saabe hano ruji yoɓeteɗi mairie on huncina hoore meɗa cotta kulleji ɗe lumoɗo hono misal ko noddirte Ségou Tine ɗum ana faabo amen sanne, meɗa cotta ɗum yogawde ana hassiguiɗa suudugo muɗum ñande altinere fof jamma ko heewi ana wara lumo cotta ɗi kulleji ɗum ana huncina keɓal lamorɗo amen yaarde yesso caggal muɗum ɗum ana to saabe huncina keɓal lamorɗo amen yaarde
économique sociale et culturelle
ka noon nokkuji ɗi wadi nde naggudi muɗum nawtata ko no fowiri ɗiɗo lumoji ɗi yeya konta maire Alafia mo Tumbutu mimi haala Rafi ɓinguliden kaku e wattumo kanko régisseur mairie Bagnagara Malle Guindo mimi haala Rafi landinal pewgal
avec la crise
guiddine lafi dejaɗen matale hitande 2012 fo wartande hannen cottoɓe ko heewi mati torraji hewɗi le cogguji watteɗin ɗum saabi hannen ko heewi meɓɓe ana huula yiɗɗe jooɗi yogaji e kulleji cotteteɗin nafi deƴa nartin saabi hannen ko heewi meɓɓe wawa yiilade waɗa cogguji ne mojiri noon ngam maire ɓe fiɗi dabiri noon tewna amen nokkuji tome joɗoto le lumoɗi yalla mi heɓɓe mbaɗa cogguji amen ɗi ɗum ana faabo amen ɗum yimɓe joɗ nokku foto welɗu hen le lumoɗi saabu ɗuɗum ana wadda torraji yogaji ga saabi lafi deƴa ɗi golleji fullonki heɓude lawol
n'a pas pu faire ce travail d' abord
dunke en holti wiide ɗiɗo lumoji ɗi yo jaati nuyle keɓal leydi ɓe ɓeydi wiide iɗi jogui nafakaji muɗi banggal keɓe commune ngaji ɗiɗi gaɗete muɗum keɗɗan Abdoul Karim jamutene o dunke keɓe
si c'est marché la neg
soni ɗi lumoji haalade heɓama moƴƴuna hokka amen cogguɗi heɓa waɗirede no wodiri ga sone heɓel lawol a tawa hannden kulleji meɗen ko heewi foti caggal lere ƴuwata so a ƴewi hannden tiɗɗalaji kewɗi matama le banggal ndemal ka e cogguji kulleji remeteɗiɗi saabu
lemoɓe ko heewi hannden ana mata toraji ɗi golleji men caggal muɗum jamaɗe ɗo ana woyta watte fo saabi teɗallaji ɗi ɗongu natti saabi hannde feele gelle mawɗe a yiyan homa fo ana woya saabi teɗallaji ɗi coggu wala kulley remeteɗi wonko natto saabi keɓal
hunfa
hande wi kamɓe dunkenɓe soni laamu o hinnike ɗiɗon lumoji ɗi no hanniri ɓeydade fanda nuyle keɓe ɗi laatadu ɗum sababu kawral hakkude ɓiɓɓe leydi